Mata shebedu napendele vidole ukingata macho juu yako thamani ni zaidi ya dhahabu nafanya hisani usijepata tabu zamani toka zamani mama kuwa na ndoto siku moja ukae nyumbani hey. Usikatishe penzi ghafla ndo kwanza penzi letu na noga tu kama shida wote tumepata sasa unachokitaka unakipata bu usilikatishe penzi letu maana kwanza lina noga tu unachokitaka unakipata sasa mapepe yani pepe mapepe yani pepe mapepe yani nishaturizana nawe punguza mapepe mapepe yani pepe mapepe yani pepe mapepe yani nishaturizana nawe punguza mapepe acha iende acha iende punguza mapepe.